Nataka mpatie mheshimiwa deputy president nafasi atembee Kenya nzima venye president anafanya na venye yeye pia amekuwa akifanya, so that mambo ya hapa nyumbani tuachie akina jiji, tuachie akina the MCAs wako hapa, ndio deputy president aendelee na mambo yake ya kusaidia rais wetu kwa ujenzi ya taifa.
Ile miradi iko huku ni ya mabilioni ya pesa darakanidi. Kwa hivyo rais wetu lazima tumshike mkono. Sasa ule mwingine mlimuona huku hiyo miaka mbili, mlimuona? Mlimuona? Kwa hivyo tunasema professor ndiye fire. Ama vipi? Si ndiye fire? Kwa hivyo hapo mbele 2027 tukipatia rais wetu two term, watasonga mbele na professor.
Kwa hivyo ninyi mjipange, tujipange hapa nyuma ya rais William Samoei Ruto turuke, alafu sasa tukiruka pale 2032 tujipa nyuma ya professor Kidure kende. As many of that opinion say aye. As many of the contrary opinion say nay. The ayes, we are there to stay. Na 2027 kura hata moja pande hii iwezi potea, zote zitaenda kwa William Samoei Ruto na Professor Kithure Kindiki. Na mimi kama mbunge, mimi kama chairman of Justice and Legal Affairs Committee, mine is to stay in the parliament and ensure all government work succeeds. So I assure you, there is no day I'm going to falter. There is no day I'm going to miss parliament. There is no day I'm going to do anything else. Apart from vile our watu walinituma, wakaniambia go to parliament, work for us, and work for our government.
Mambo ya Kenya tuachie William Samoei Ruto na Kithure Kindiki. Na sisi PS nikisimama hapa siku ya leo, nataka kusema on behalf of Mount Kenya East, we support the broad-based government. Sisi tunasupport serikali ya broad-based as it was formed by His Excellency the President and the late Raila Amolo Odinga, Mungu amweke mahali pema. We support that because that is the government that brought stability and peace in this country.